Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku baaqday in la kordhiyo taageerada dhanka militariga ee la siiyo AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Theresa May oo ka hadlaysa kulanka guud ee qaramada midoobe ee ka socda magaalada New York ayaa sheegtay inay muhiim tahay in gacan laga geysto nabadeynta Soomaaliya.
It is vital that as an international community we continue to support countries in the region that are contributing thousands of troops. And that we continue to build the capacity of Somali security forces.
Waa lagama maarmaan haddii aanu nahay beesha caalamka inaanu sii wadno taageerada wadamada kumanaanka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya. Waxaana sii wadeynaa gacanta aanu ka geysanayno dhismaha awoodda iyo tayada ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida. Taasina waa sababta Britain ay u kordhinayso taageeradeeda dhanka ammaanka. Waxaana wadamada kalena aanu ugu baaqaynaa inay iyana sidoo kale sameeyaan. Theresa May ayaa sidoo kale ku baaqday shir caalami ah oo la qabto sanadka 2017 si loo xaqiijiyo in lagu guuleysto howlaha dhanka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada iyadoo la hadlaysay beesha caalamkana waxay tiri.
Now, as an international community, we must work together to adopt and implement the most comprehensive national action plans.
Haddii aynu nahay beesha caalamka, waa in aynu ka wada shaqeynaa sidii aynu u qaadan lahayn una fulin lahayn qorshe dhameystiran oo caalami ah oo aanu kula tacaaleyno sababaha iyo calaamadaha dhammaan baxajirnimada. Theresa May waxay sheegtay in beesha caalamka ay u midoobaan una istaagaan la dagaalanka qaybaha kala duwan ee xagjirnimada.
We need to address the whole spectrum of extremism. Violent extremism and
waxaan u baahanahay in aynu eegno oo aanu u istaagno dhammaan qaybaha xagjirnimada tan rabshadaha xambaarsan iyo tan aan rabshadaha wadan islaamistayaasha istirnaaybka naasiinta laga soo guuriyay iyo cabsida dhammaan qaybaheeda kala duwan Britain ayaa Soomaaliya gacan ka siisa dhinacyo badan oo dhinaca bani'aadamnimada iyo ammaankaba ay ka mid tahay